agola mu odima na eme makebu ukume kezayom oju chukwu jihe ukume kezayom oju chukwu jihe chukwu oma jesus chukwu oma oji jihe chukwu oma Jesus is Chukwuma, Ojigijihe. Onyewere Jesus akola mu, onyewere Jesus akola mu, onyewere Jesus akola mu. Asimi ya akola mu, ya akola mu, onyewere Jesus akola nu mu. Ewo. Chukwuma, Jesus is Chukwuma, Ojigijihe. Chukwuma, Chukwuma, Jesus is Chukwuma, Ojigijihe. Obu magagini, kanji kwoya, sonye mwene Jesus akola mu. Onyewere Chukwu gini ya na eme mmekọ ihe niile gadere nọ na mma ọ si m agaghị adị esemokwu agaghị adị ịhụnanya gadị n'etiti unu niile oji Chukwu ji ihe oji Chukwu ji ihe onye nwere Jesus akọla m onye nwere Jesus akọla m ewo
kali nwanne m ihe kwuru beziokwu n'ezie onye nwere Jesus akọla m onye nwere Chukwu ụcha dị gatu ya onye nwere Chukwu ịhụnanya bụ nke ya onye nwere Chukwu ọ dịghị ihe kọrọ ya dịghị ihe kọrọ ya nwanne m
ebe m nwere Chukwu ọ dịghị ihe kọrọ m ebe m nwere Chukwu ọ dịghị ihe kọrọ m nkume kezayom oji Chukwu ji ihe nkume kezayom oji Chukwu ji ihe Jesus onye olu ebube Nkume kezayom oji Chukwu ji ihe Nkume kezayom oji Chukwu ji ihe
Chukwuma Chukwuma Jesus is Chukwuma oji gije ihe Chukwuma Chukwuma Jesus is Chukwuma oji gije ihe
gift of God, do not play with it. Oh yes. Onyinye Chukwu amaka, onyinye Chukwu amaka, onyinye Chukwu amaka, onye dị na ya eti ngala. Onyinye Chukwu amaka, onyinye Chukwu amaka, onyinye Chukwu amaka, onye dị na ya eti ngala. Nwanne mụ etingala Ebe uko makara onye di na ya etingala Onye onye di so soma Onye onye ka ma bihe Nke na konyere gi onye di na yeti ngala Nke na konyere gi onye di na yeti ngala Onye jukwa maka Onye jukwa maka Onye jukwa maka onye di na yeti ngala Onye jukwa maka Onye jukwa maka Onye jukwa maka Onye di na yeti ngala Mahike mechi Didi yate nkala Chineke gana poge ya Onye chukwu nyere kiyo Onye chukwa makanu Oh maka Onye chukwa makanu Mande mo maka Eba uko makara Onye jina yeti nkala Eba uko makara Onye jina yeti nkala Onye chukwa maka Onye chukwa maka Onye chukwa maka Onye jina yeti ngala Onye chukwa maka Onye chukwa maka Onye chukwa maka Onye jina yeti ngala
Ha weje kuru Solomon kumela ibe Site na mamihe nke Chineke nyere ya O wese Aga mebubi wabuo kunu were laba Ka Solomon osere Mwani kene mwegi ma wese Heze kibuo Tangwele kebu laba Mwani kemwewa Oseze bule ngamu Mwewa tulitele Mwaga mande munu ya Onohuru Mka Solomonu jijo ninye Chinyere ya Lola yoloma Onyinye chukwa maka Onyinye chukwa maka Onyinye chukwa maka Onye jina yeti ngala Onyinye chukwa maka Onyinye chukwa maka Onyinye chukwa maka Onye jina yeti ngala Onye chukwa maka Onye chukwa maka Onye jina yeti ngala Onye chukwa maka Onye chukwa maka Onye chukwa maka Onye jina yeti ngala kpọrọ ya onye nọ n'ime gerika onye nọ n'ime gerika onye nọ n'ime gerika onye dịghị kpọrọ ya akpa mgbochi wee kewa onye nkwesị n'igbe ese mụlaba mụnachi memezira onye dịka gị chimama onye yiri gị chukwu onye dịka gị chimamala oloma chukwu na n'ụkarị na kali kalu ọnụ ụwa oloma chineke mụ Chimama, naro tito, nare kele Oloma chukwu na lukari na kali Kala oluwa, oloma chineke mu Olule zima, chineke imena Imena, onye nenike imena Imena, onye nagboria imena Kali, kali oluwa, oloma chineke mu.